ngisendaweni angibhalwi fana ebusweni usalele nawubheka ubhenge ekamereni nasemini besigruva beshebizile ntunja DJ iyinile ijuna yudlala ijini bethuna hayi bo shaya lezakamshana mhaba zinamba budlabhankalakatha nephalaphalantwana kamduze akudlala labushe yathanywa wajuse phela nguliswa nguwe undenza ntoni megqoma undenza ntoni yaza ngisabuni kanti isigubha undenza ntoni undenza ntoni megqoma undenza ntoni yaza ngisabuni kanti isigubha undenza ntoni Mama she is here next door zobuya ngomso
Patience, yeah, I'm a man. Check.